Yafuna Kuzolunga Kuzolunga Ngizithande kwamani Kipe mina uthando noma ngiphansi Sengivumile manje Mithi Hey wena Usaphila Awedo Awedo Ngizithande kwamani Ngithathe imithwalo yami ngishonele Ngizibambe ngigqine Ngithi Hey wena Usaphila Awedo Sengikhathala ukulwa nami Ngibale phansi Ngikhiphe izinkathazo Ngithi Nane yami Kumula Utshalo uzoma Sekwanele Ngizithande kancane Ngipha mina uthando noma ngiphansi Sengivumile manje Ngithi Hey wena Usaphila Follow your mission,